hari abaturage batuye mu mbago z'umujyi bagomba gusorera ubutaka ariko badatanga uwo musoro bitwaje ko nta bushobozi bafite kubera mande y'ubukererwe iyo ngera umwenda babereye mu leta bafite impungenge z'uko ubutaka bwabo bazabunyagwa gusorera ubutaka muri aka karere byitabirwa ku kigereranyo cya 74% wa Maria Beatrice n'umuyobozi w'akarere ka Muhanga arahamagarira abadashoboye gusora kwimuka bakajya hajyanye n'ubushobozi bwabo ibindi kuri inkuru tubikurikira hamwe na Marie Jose Uwiringira
urambira naho basorera ngo makubwiye
mwene si cyangwa ngo ufite nta musoro wandi
hariho ibihumbi ntigize ntunga icyo kwa nakwarya nari ndumva niba ari uka ndivuga ari nk'ijana birenga hejuru ngo ndakodisha
wari wayatangaze
ndika ntafite
uyu ni umusaza nizeye Imana Laureni wo mu mudugudu wa Rugarama akagari ka Gifumba mu murenge wa Nyamabuye uvuga ko ubutaka tuyo hatarabusorera na rimwe kuko ntaho yakura amafaranga y'u Rwanda 100,000 agomba gusora buri mwaka
nibatuganyiza amafaranga
muri aka gace abaturage babarirwa umusoro w'ubutaka wa 25 kuri metero kare ibiro by'ubutaka mu karere ka Muhanga bitangaza ko ubwitabire bw'abaturage mu gusorera ubutaka buri ku kigereranyo cya 74% kandi amande y'ubukererwe akaba barwa buri kwezi abatubahiriza igihe cyo gutanga umusoro w'ubutaka bafite impungenge z'uko umusoro uzagera kukarenga agaciro k'amasambu yabo maze leta ikayafatira twagira Mungu Alex wo muri uyu mudugudu wa Rugarama atangaza ko isambu y'iwabo ifite umwenda w'umusoro ungana n'amafaranga y'u Rwanda 800,000 kandi ntaho bayakura
mande agenda yiyongera niba byari 100,000 n'urugero ugezeho ugasanga usibiye umwaka umwe agiyeho 20 usibiye undi agiyeho 50 ejo tukazisanga bwa butaka bwacu tuburimo atari n'ubwacu kubera rya deni dufite
uwa Maria Beatrice umuyobozi w'akarere ka Muhanga aragira inama batabyaza umusaruro ubutaka bwabo kubugurisha cyangwa bakabukodesha n'ababishoboye kugira ngo ayo mafaranga y'umusoro abubonekemo
hari inama rero tugenda tubabwira tuti niba ari ahantu wahakodesheje umuntu ukabonamo amafaranga ukabona nasora ukabona nago nagufasha kuko wenta ugishoboye kwagira gute kuhabyaza umusaruro cyangwa tukamubwira tuti hari ahandi hantu hateganijwe mu nkengero z'umujyi cyangwa mu yindi mirenge kuki utabyiga neza n'umuryango wawe ahantu ukagurisha ko hahenze ukabonamo amafaranga yagura n'isambu irenze iyo ngiye uzabasha gukoreramo
cyakoze uyu muyobozi asobanura ko hari abatishoboye 249 bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe basonewe umusoro n'inama njyanama y'akarere ndetse ngo n'abatuye ku butaka bwari bwarabaruweho guhinga mbere y'uko bushyirwa mu mbago z'umujyi bakaba bazabarirwa imisoro guhera muri uyu mwaka wa 2017 gusa